kinongona. Future yetu ndo ishajengeka, kwa mbali kama naiona. You're my one and only true love, sha verify when you know my takungangania baka mwisho. Wewe na mi, niwe na we baka kifo. Cheki faranga umeni wa sha. Kama ninazisha koleaga, kamoyo kango umesha kateka. Usijinacha mipiki angu nitateseka. Ukiwa mbali natetereka, ubari ni unavyo niganya natetemeka. Ishajito ami ya sadaka, takufata kila kona. Kama gari ndolisha waka, sijali atakinungona. Future yetu ndesha jengeka, kwa mbali kama naiona. You're my one and only true love, sha verify when you know my. Takungangania baka mwisho.